aroor suuban dhegaystayaal, mar kale halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington. 92 qof oo soomaali ah oo laga kala qabtay meelo kala duwan oo dalkan maraykanka ah loona masaafuriyey soomaaliya ayaa dib loogu soo celiyey magaalada dakar, ayaana laga soo celiyey dalka senegal. dadkan ayaa haysan sharciga dalka maraykanka, waxaana diyaaraddii waday ay dib ugu soo noqotay gudaha dalkan maraykanka. dowladda maraykanka ayaa war ka soo baxay hay-adda waaxda socdaalka iyo xuduudaha, ku sheegtay in cillado farsamo oo dhacay awgood dadkani dib loogu soo celiyey. haddaba saare cabdi axmed ayaa arrimahan ka waraysatay cumar jamaal oo ah nin la shaqeeyo sharciyaqaanada gobolka minnesota.
waa mahadsan tahay arrintan. runtii waxay nagu noqotay arrin lama filaan ah. dadkan muddo ayaan daba taagnayn. qaar ka mid ah shalay ayaa judge federal judge qaali oo maraykan ah wuxuu ka reebay hal nin oo diyaaradda laga soo dejiyey daraad ayay ka baxday louisiana, meel ay dhahaan lexington staging facility oo immigrationka xabiis ayay diyaarad ka saareen. tiradooda annaga waxaan ku ogeyn 104 qof, laakiin hadda warka ay dowladda maraykanka noo sheegayso waxay dhaheen 92 qof weeye. waxaan marka hadda ahaynaa inay diyaaraddii lasoo celiyey xagga logistic iyo mechanical problem bay dowladda maraykanka ay sheegaysaa in warar iskhilaafsan in louisiana ay kasoo degayso ama inay miyami kasoo degayso diyaaradii oo dadkii wada.
marka ay timaado cillad farsamo oo dhacday marka ay jirto ay leeyihiin, ma xaqiijiyeen gaar ahaan waxa dhacay oo sababta keeni karta in dadkan lasoo celiyo ah?
ma ay xaqiijinin runtii, mana uga fadhino inay xaqiijiyaan. inta badan waxay isku dayayaan wixii dhacay ama wixii jira inay luqad ugu sahlan ay markaas ay ku sheegaan, laakiin xaqiiqdii wixii jirta waa la ogaanayaa. loyro aan la shaqeeyey ayaa waca ilaa haatan, laakiin iyaga email ay kasoo direen washington d c oo ice ay kasoo dirtay waxay ku mudacayaan in senegal dakar kuruugii la socday ay daalanaayeen, kuruugii isbabedelaa iyo wixii andan logistic problem iyo raashinkii iyo wixii inuu problem jiro. sidaa darteedna si temporary ah, si waqti gaabanahna ay go-aan ku gaareen inay soo celiyaan 92 qof iyo diyaaradii intaas bay noo sheegeen washington d c noo sheegeen.
waa garta dadkan marka hore intee laga qaqabtay maxabsiyay ku jireen, ma guryahooda loogu tagay oo ice ay ka qaqabatay, intee laga qaqabtay marka hore?
dadkan meelo kala duwan baa laga qabtay. qaarkood waxaa kamid a waxaad oran kartaa u badan yihiin dad bishiiba ama saddexdii bilba ice u taga oo isreboot gareeya, isxaadiriya inay wadanka joogaan, sharci ku shaqeysaan. markay tageen marka inay ay isxaadiriyaan, dad qaar la qabsaday oo dib usoo noqonin, qaar guryahoodii lagala baxay oo saas lagu xiray, qaar maxkamado kale oo tigit ama maxkamad caadi lahaa maxkamadaha markay tageen laga qabsaday. marka siyaabo kala duwan ayaa dadkan ay iskugu keenay.
marka sharciyo male dhammaantood?
sharciyo dhammaantood malahan, laakiin kulligood waxaa u xariisan dacwooyin oo ay ku doodayaan in loo ogolaado in sharciyo la siiyo. taasna annaga aan maxay ahayd aan ku doodnay maxkamadda in loo ogolaado in proceskooda uu dhammaado, markii uu dhammaaday inuu dhacaan, markaas go-aan laga gaaro, laakiin intuu socdo inaan tallaabo la qaadan.
waa gartay mid ka mid a ayaa laga reebay ayaad ii sheegtay, oo xaakim heer federaale uu ka reebay diyaaradda markii uu raaci lahaa. marka midkaas maxaa loo reebay, ma la ogaaday?
waxaa loo reebay ninkaas. sababta lagu reebay waa sabab runtii kulligood ay ka siman yihiin. waxaa magiciisa la yidhahdaa yunis cali. dacwo ayaa u xaraysan oo weli go-aan laga gaarin. marka dowladda wajaajka qaaliga waxaa loo sheegay haddii dacwadan oo asaga hadda u xaraysan intay u xaraysan tahay, haddii la kaxeeyo oo soomaali lagu celiyo, in markaas sharciyan xuquuqdii uu lahaa oo inuu maxkamadda mare loo diiday. marka dowladda jaajka laga codsaday inuu dowladda uu u diido inay kaxeeyaan ilaa ay dacwadiisa dhan u dhacayso. kulligoodna waa ka siniyin arrintaas. dacwo badan baa u kala xaraysan, laakiin asaga ilaahay amarkii jaajkii wuu ogolaaday, dowladdana wuu ku diiday inay kaxayaan ilaa dacwadiisa dhanay dhacayso.
Waa gartay. Marka haddii la fiiriyo, waxaa ii sheegtay marka hore in 104 qof ay ahaayeen, haddana 92 qof ay dowladda sheegayso. Marka tirada dadka kale intay aadeen? Aawe,
waa waxyaabaha la isweydiinahayo. Runtii weekend ayaa kusoo aaday, maanta jimcay noo tahay. Mandayda wixii laga bilowdo su-aalahaasi, su-aalo aada u kala duwan ayaa la isweydiin doonaa. Waxaana meesha ka maqan runtii oo qof walba oo looyara ama Mareykana ama ummaddii isweydiinaysa caawday dowladda Soomaaliya ay ka damacsan tahay dadkan, buusiisinkee go-aankee ka gaarayaan.
Cumar Jamaal oo mar dhoweyta khadka telefoonka iigu waramayay ayuu kaasi ahaa.